jam ñalli e moɗon sukaɓe cehiɓe e gaari e yewtere nde oron tan dey mi Mamadou Saba Sekouni wondi e Oumar Waygalo Diawado Fere hono mbaɗɗa
sembe Sekou miɗo selli basu fo ala e amma
e mbiyan ko ɗum jogonɗa en hannde hono ni mbawɗa ni Diawado Fere
aywa baylo tafa ñalade ñalade ko somi watti jungga e sakko sen tan mi yaltinan ɗiɗo kabaruji arande o kayne metti sabi de kanko jumo ne leydi Côte d'Ivoire rumbeteɓe Didier Rafato dañi aduna wattu joni rumde Afrique nde fo wondi e woyi demowo yewtere meɗen nde noddirten mini maggi nde e jaran wattu joni hono ko sukaɓe puɗata ekkitade golle suɗon timmata feewi ɓe garan timmidiren birki cambe calɗi hollitinde wiide jaga buule mali ɗe caami keñen nokku noddirten Dakar
inde andite gaaci lollirɗe coupé décalé ɗum woni kanko DJ Arafat o ihen Diawado Fere na hono
oɗo suko jokkolle mo duuɓi muɗum mbarata duuɓi capantati e tati ɗali aduna sappo ɗiɗi lewru août jaɓɓinondu Abidjan ley lamorde leydi Côte d'Ivoire hollitan wedle kasara ɗatol o heddile hen wattu joni jiɓɓe mo ley leydi Mali ndi an gondi e woydemo sanne keɗe ko ɓeɗo yimɓele cifi dow hen
ana yurmini saabe yorobo yo jimannoɗo belɗi beltinowo sukaɓe Afrique fo sato fo mbiɗa heeɗo jibi makko samugol makko noon nenali cakitigol ngol fo ɓurmi yidde lollil ngol moto moto
e mbiyan fa hande Diawado Fere dow laawi ɗi bonodaji ɗi ana keddi seeɗen fadde idi ndi sukaɓe ɗiɗo mbaɗɗiɓe moto gaɗi accident dow lawol Ségou
ɓeɗo sukaɓe jeehiɓe nato e ley mobile nokkunodir teɗo mori bala iɗum ley laamu san wiyama duuɓi mabɓe ana mbara e duuɓi nogayɓe fo ɓe ɗali aduna le on ɗo wattu
en mbiya yo toon ɓuranɓe ga ne darda sukaɓe fa hande gattana koyema hakkille dow laawi ɗi e ley kabaruji ɗi e jahan sahal leydi men ndi to tesit toon e ley tawalngal pilkol sukaɓe ɓe ɗum huncanama hoore e wattu idi ndi
wakka nde pilketede mawɓe tawaɓe tomɓe kokkiɓe hakkillaji lobbi mbi tinnoɓe ndewa fina tawa nokkule mabɓe ɗe
banggal jande e mbiyan heɓde gueɗe yiɗi e ley jande dowdure nde wona hunde yafude nder leydi Mali ndi Diawado Fere
iɗum mettinande sanne saabi de ko heewi e sukaɓe fo soɓɓami faɓe cuɓiki koɓe kaja janggude ko nde ɓe jeehiɓe cuɓoyiɗum le beeme ande ɗe soɓe birfiti kase faɓe bindi toyo le cuuɗi université ngaji ɗi fo ɓe tawan hono koɓe jiiɗi ko wona ɗum ɓe dokkete toon woɓɓe an toon sina jaaha jangga e ko jiɗa
hana janggude jande nde yiɗa ɗum hamni sanne
yo Esther Walet Mohamed suka l'école nokkulolirɗo institut international de management gabama ko ga mboyi jonki makko jande nde o yiɗinon wadde wala fewi nder jande dowdura toon
mi windeke janggude jande anglais ka hande mi won e janggoɓe jiɗɓe janggude jande muɗum ɓe keeɓa e welde hoore janggude ɗum eɗum torri kan sanne min e yimɓe hewɓe woɓɓe
hono makko kanko yo temeɗon sukaɓe lekkoy torriɓe Esther holliti wiide oɗo kabar o yo hello jaati banggal yargol yesso jande mabɓe
laamu o ana hani accude janggoɓe jangga jande nde jiɗ ko yimɓe janguinte ko jiɗa ɗum watta nde hewɓe ana tilo jande tawe ngala golle ɗo mali ɗo
sukaɓe lekkoyɓe min jiiɓe fof kolliti wiide ana hani jaati sifa windugol inde banggal ande kese ɗe ƴewte Diawado Fere ko ɗum sambita ɗiɗo telaji ɗi
ɗum jaati waɗi so ɓattiɗenmo kanko noddirteɗo Ibrahima Eli Dikko jangguinowo jande dow dowre le leydi meɗen ndi
sukaɓe janggoɓe ana gara windude inde mabɓe caggal mum ɓe ƴewtata ɗum ɓe mbiya e misali ɓe cuɓi droit lewru goto caggal mum ɓe gara li jangguinirɗe mum ana wawi tawede ne ɗum heɓɓay lawol yo tiɗala noon ndeno ɓe gara li nokkule ƴewde ɓene wala koɓe andani kabaru campus Mali saabe suudu ministre ndu holliti wiide wona golle mabɓe no
Diawado Fere ko ɗum jogonɗa minen sukaɓe banggal weltoyade mbiyan cakkito yontere nde
ono jiɓɓe yaadu jammaɓe ɓe kolliti wiide so wattu nogay ɗiɗi yamde yettiki nokku noddirteɗo songoy bako jikorni en to kadder tarni to wiyama mo hani yimde toon ñande alan nde do zugulo wiyama groupement mabɓe ana hani yimde le oɗo nokku goto yoɗo mere mere noon
fande jamma wattu 22h o to nokku wiyeteɗo radio libre rokia kone won toon waygol wona ɗum tawete to na hono
mi hono ɓiyemi wara korsinɗo sanne sembe Sekou fa hande miccitinde sukaɓe tan wattu joni o yiituma wuuri sidio tamani ana wondi e wadde nokku noddirteɗo ex cinéma babemba ɗum hawran e heeƴo meɗen ngo noddirteɗo o programme des jeunes naatu gongol yo mere mere noon
yewtere meɗen mini magga yettima e ndeɗo yontere mini magga yettike ko wiyete stage ɗum woni so sukaɓe tilki jande jonka e ley ekkitiru golle nde ɓe jahan nokkuji fultama kabar muɗum ana jowondi e tellaji waygol
non wori sembe segu sabami fatiliki jande maado yo wajibi tan sina jahali no kulde no dirti stage ton jata so beede ya andal maada ka nyalom hande suka an jogi ton tit allahji mawdi mabbe balanto hitane wobbe ngada futti duubi sapo taway keba e golle hodo sari wi do hen leedi malindi tam be do yimbelen nangobe suka be so nawti rodu en an kaani jukkedna fa kebe famtaade ngare kede ko mumini sende bo usman di ko pewni en do hen
hebe suka be ngadan duubi kewdu du an ekito golle tawe njobaka nangala talki golidaldu le gollirde lamuna gollanoje hore mu en mademoiselle kulbali o ekito to do golle le gollirde watere
a part so kalisi comme jobete ibi hen wala fu comme kebata do duubi ma woni an tidi mbere sarabe men darde ben dokkam chugo passe na du ben dokkam kalisi min choda comme nyam
depose ben do wandana o golle an yedda sare gollidal leedi meden e wi moktar konare o inspecteur du travail gondo kay
le tribunal
sa boyi ara golla sudu sariya ana wawi fabude ma ko ndara duubi ko ganda ton e categorie he dum dum warata kabaruji di nabete INPS ndeno atotete hakkeji ma
oda inspecteur du travail hore mum politi be do sukabe saltoto satuji batte hultude tam hono ko be kebata sedo ko pati tetorobe
le travail
golla ben jati woni ben kolata joni inspection du travail be mina wiide sa yottikito haluide tidala golle ma somo yobete yottikito no dum woni an kay hun ko ma iwi hen li leedi mali yopude neddo e golle ana yaafi sanne
e wi nan de jatta cakiti de banque mondiale ka oda adadu sukabe mali be ngala golle le tem de refu ana buri noga e go on tumondirde juude mu en yodum gonga mettudo non
jawnu fere jottima mbiyan yowtere meden sembe caldi Umar Waygalo bangal basket rewbe leedi mali be mbiyan be kaddi e lawul le kawrotal afro basket to Dakar to na hono
a wofo fe sembe seku jaga bule mali de chami kenyo wakkade be jiduno e gubal noddir tengal Nigeria ngal be ngatti be baddi chapade jeede jenaay kambe be kebi baddi chapade joy e jetti Senegal du hawi leedi moy Zambique baddi chapade jeegom be kebi baddi chapade joy e jetti Alan Jango finangal hani fiita hakkunde Nigeria e Senegal
Wegol hultama championnat leedi mali ndi fuddi nyande aljumaare nde
dum fuddi le nokkule kewdi le leedi me indi holitinde wiide gubal ngal noddirta Avenir Club dum won to tumbuto fiide gubal noddirtengal AS Bakary Diagne Barawuli fe goto hebay ton baddu gubal noddirtengal soni de gawo ngal dum fiide gubal ngal noddirta ASB be do goto fu waddi baddu goto
a jarama hugude dido kabaruji Umar Waygalo
holitinde wiide sakiraado mawdo tawede le mali fu e mangal mudum en joti on sanne hedade hebbe jamen dido jotali min kepni kidi suka be kafande fe je fe nokko yotere meden de min noddir tous o grande to la war